ngiyawuthi yebana kodwa izimo ziyancisha aphakashele mthatha ungabona umuntu engimthandayo ngiyawuthi yebana kodwa izimo ziyancisha aphakashele mthatha ungabona umuntu engimthandayo ngiyawuthi yebana kodwa izimo ziyancisha aphakashele mthatha Lungathini bayazala abanye omama Zinhlingane ekhaya engcobo Angikhatha lungathini bayazala abanye omama Zinhlingane ekhaya engcobo Muhle umntana omuntu Yeyifana noBeyonce Yazi ngathi uRihanna Muhle umntana omuntu Yeyifana noBeyonce Yazi ngathi uRihanna Awunenekazeli ihle ngeyubhuka eselobhutshelwa ndim Awunenekazeli ihle ngeyubhuka eselobhutshelwa ndim
Umuhle bakho mntwana omuntu wabi emasumini
Wena ngathukeza ngeyogathi ntombi
Umuhle bakho mntwana omuntu wabi emasumini
Wena ngathucoba ngedanono
Ubuhle bakho mntwana omuntu wabi emasumini
Wena ngathukeza ngeyogathi ntombi
Wena ufanela noBeyonce
Awubeka amashi yakho
Yazi ufanela noRihanna
Awubeka ibhondini
Wena ufanela noBeyonce
Awubeka umlomo wakho
Yazi ufanela noRihanna
Awubeka i-razor cut
Ubuhle bakho mntwana omuntu
Okay, bandayo nezhisayo nezimnandi Mina ngistokes uthi sabantwana yogeda ngiqhamuke kwajabula amamodelsini noklama bathi Nangu Dr. Love Ngiphuma lunde emahlabathini kwagcikazi okhalweni kandoda kayihlekwa ngoba iyona namhlanje ngakusasa iphinde ivuke Ngihlaba nendlovu edla amakhandlela eshambulile kwakhala amadoda Ngithi gqokisha tala imhlophe wesilovers uphuze ikhofi Uyu khetha umngane inkomo kaChiya Wenyawozi yebana kodwa izinqa ziyancisha aphakashele mthatha ungabona umuntu engimthandayo Angikhatha lungathini bayazala abanye omama zinhlingane ekhaya engcobo Angikhatha lungathini bayazala abanye omama zinhlingane ekhaya engcobo Muhle umntana omuntu Yeyifana noBeyonce Yazi ngathi uRihanna Muhle umntana omuntu Yeyifana noBeyonce Yazi ngathi uRihanna Awunenekazeli ihle ngeyubhuka eselobhutshelwa ndim Yazi uyafaneleka uma isegqokile Uma iseshaya ibhondi Awi hairstyle
Tintwalo yami Iye wakulu wachosa
Auna manzenzi nenziwa ubuhle bakhe
Ungcono mthatha intwalo yami
Ongiye mthandi
Iye wakulu wachosa Ungcono mthatha intwalo yami
Auna manzenzi nenziwa ubuhle bakhe Ongiye mthandi
Wena
ngathukeza ngeyoga ntombi Yasufanela
nobiyo
Awubeki pondini